Nkwiyame mukuru, ngese niteguye kuba papa.
Ko twakoranye amakosa waretse kunyinduka koko please.
No, njye mfite inzozi zanjye kandi ziko nazigeraho haramutsaje ibyo by'umwana. Sondeka njyenyine.
Dawuri kamusibye umpa uyu munsi nta gihembo nkubwira ibanga maranye iminsi irimbanda ritakurenze hatutazumva iyo nkuru hanze uti ndabizi ntibindeba kandi
kisha urabutandirira kutwite kuko urabizi naguhamba mukobwa rukumbi wambuye mu mubiri ndagukunda ari ku manywa nkagukunda ari nijoro ndetse nkusumbye nyo kukubyara ngaho rero mara impagarike uvuge ibindi usiba ibyo ni nkuru kimbikiye kibasumba
Yes, ibyo nubwo bisa nkabyo ntibisa neza habe namba gusa nanone nyine ugira umvure ntumvune nibyo mbitse biramvuna no kukubwira nimvune nakabaye ubundi mpfa kuko nubundi uranyeje narabivanze byose papa
eke hari sishya no mbeho niko muko ko kuvutse nakwirereye n'igihe cyo kwiga nkakwijyanira buri kutatse inzara nkakwitangira ngo tutazagira icyubura ukava ugishakira mukate ye mwana wanjye ariko si binkuru yindi kuko
iki dawe cy'inkoni zamba wambara imbabazi mbambe mu nzu yantutsuke hanze ndabizi ko nkuyokoherwa rubyiruko nkanjye ubundi rukwiriye imihini gusa nawe ariko dawe hari icyo mushinja nubwo wampaye ukanampaza hari ibyo watinze ku mpunza yego ndabizi ntibyakaba impamvu ndakwinginze rwose ndengera imbabazi zawe nzatsi zose dore narakunguye ngo ndimara amatsiko none birangiye nimaze imigisha
maze rero uko nkubona umenye utanze indi suku byara ndabona ukiye kandi ntama w'imana rubanda banze indi nkubihinda ndakubamba mbadoga datuteke niko kumurenga usiga inzara harya ngo rwego hari ibyo nshinza ngabo yanyagakecuru ho ndakwica hinga nkinga nze tujya inama n'ubundi kera ngo inkuru z'ibikuba iteka iturana n'iziko ntakazi numva wagize indahiro woshye impamvu yayo manjwe n'ubundi niwe ukagiriraga umumaro nsibye none ejo ntawe ukagiye bakobwa bakowe impfizi byaruka ibyagiye ntawe ushaka nabi ngo abyare neza muruho we ngwino uryame nashashe ikibasumba harya utiki
dawe erega namusanze mbona ari mwiza nkanamusura ejo ngasubira tukanasangira bisa neza iwe rwose meze nk'uwisanga kera akabaye no kwisanzura nisanga mu cyumba ndi gusasa ngo akunda asange bisa neza ansangaho yahagira ngo mufashe mwuhagire ndamuza mba nditoheje naho kumbe wari umutego ubwo nkanguka nibona uko naketse ko ari imfura nimarayo mwiha wese ari ntawe usize ndagenda ntwarwa n'ikiriro nkabaho nizihiwe nawe numvaga nkundura urwabuze nari nzi ko azaza n'inkanga ataha tukajyana iwe nkabuwe nako iwaba iwe ntahagira nari nzi ko nzaseruka agatimba ashagawe umuntu makubaka ishema ryanyu rikaba njye none mbabereye umuvumo ndanze mbambitse umugayo mwari munyiteze umugisha iminsi iranze iranshuze iranze impeka ishya ni mugongo datada
siva ariko ubwo nkumushyira he ko mbona ubwenge bubi bye hose kuki uko mwisuka ku mitwe atari kumusukuramo n'imbere ubu ubwenge n'ubwigenera ngo yarambwiye ngo nze sase ngo njyemo ndebe uko binkwira ngo humura rwose nta kintu uba ngo yewe nta n'icyo byantwara asoni ngo bukeye nohereza ishusho yaba ikigenda ubwo akampiye atuze ko usa muhora kene si nk'abandi se undi ati oya
ibyo wankoreye bitangaza
nk'ubu koko ndanyura he uwo bari bazi nka mbonera kunyambitse inyabaganga unyandurije izina nsibiye amayira wo kavuna icumi icyo nagucumiyeho n'iki kindi utambwiye wenda ngo nigorore ariko ntungire urwame umukobwa rukumbuzi nibarutse ikibasumba
dawe si uku nakuze ubizi neza ibyo ntuje sinabitaye ahubwo nabyongereweho ibindi abandi bampaye bikampaza natinze kubimenya mbimenya mu nyuma nisama nasamye none ndarahiye ndicuza ndi igicucu ntunyice nshitse rwose ibinshuka ntumpa akato nkiri gato wenda hari nabundi ndinda none ndebe ejo data dawe mara ubwo nk'iki giye ni hane maze ntwita kwitese dore uwo nyawe yanyenze dawe rwose gira impuwe mpumeke ndagusabye ndarushye n'ukuri ndamira pa dawe uyu nakura nzirahira nikure nkuri yo bwabaga nzamutunga ntazananira nzamutoza atazinanirwa nzagushimira si ibinyoma nzanyomoza uwo nyihakanye nzakubera undi mwana mushya papa
ga papa rwe mu gasozi icyo sumba umubibi kibura bwenge cyane ruho ndagowe n'impanuro kintaguhaye kayamagira yose uguyemo nayakurangiye ubyiruka ntayaguhunze uko nshoboye ntintamukobwa ukora korwa iyo bibaye ije akorwaho ubwo inzu ziwe zikabizo ntabe ukibyaye undi mumaro ari umuryango ukamuheba ndetse n'igihugu bikabuko munyibonze ubaye ivu n'iki wamburanye koko iteka kungoka ngo ubukushaka maze mwana dore nyoko guhera none sinkabisa ukundi ndakubyarutse ndaguciye ndakuzigurutswe buryo wabyaye ntabakiri umwana koko nguru rwawe na nyoko ndubaka hanze reka ngenda intashyiba nzabaho narakubyaye urakuze ngaho nawaha ibyari icyo ndasabwaga naragikoze ubu ntugwa muziko urugo nguru ndarusize ndeka nsembere n'iki ubwo mwashimye ntukaba umwana wa se dore n'iki gihe ariko mana
no papa dawe uranze uransize uranze uranyenze urantaye haha nakabaye nagize ibanga none ndarenze ndizize uyu mwaka uzanye n'umwako umucyo wanjye urenze ndeba ndahuye wotse reka nke ndeba ahari nyina w'umuntu ubura ntaboneka aranyumva atinze ariko ntabwo yantarantabara maze rungana umwumve impanuro izi nanze kumva nkumvirana dore ibyo nkuye imihana yose intango y'agahinda no kwangara nteye wambyaye imana sinumve iyi mpanuro iba impamba ndarahiye ndizize kandi mama aranzize nshuti bakundwa mbibutse mbere yo kumva iyo gushuka ibuka neza so na nyoko maze ubarinde kwicuza amatwi yumva ntarumbira nyirayo mvi iyi mpanuro